Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata kabega jimaatat galgale ke sa salama walakka jer kabega sa sadit meter bandi kula sagal digdemi lama digdemi shenrat Washington DC ra kadabar su saganta afan oromo amajal kaba fagof dioda radio satellite nail satif internetin kanin saganta kenyo dofajirtan dagge fato takenya jallata mawakkamoltan kamisa gucamsa shan barakumalamaf kudaja akalakop etiopia timo ebla digdemi torba barakumalamaf saddet kesume sankesan rani na modanditi
akamoltan ansora halake todo rasanit majacca bfoqi jumaate dabarte nairobi jidde jala ardalle na matokko lubbu nargani gamkanina mo united state fulanno president matif kopau jirtam nam sadi toltaf odwar gamne kesakto konsora halake
Arra Ethiopia keessat waggaa torbaata mishanaffa gootonni Ethiopia weerara warana Xaaliyaan itti jifanantu ayyaaneffamaa ole gabaasa finfinneerraa qabna kanarratti. Gareen ISIS yookaan immoo Islaamik istee Soomaaliyaa keessatti hidda diriirfataa jiraa jedhu hoogganaan basaasaa Soomaaliyaa kaduraanii tokko oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Wallagga lixaa magaalaa Najjoo keessatti barataan tokko duunii fi hiraarsi jiraachuu ka jiraattoonni matan immoo qophii addaa qabna kanarratti qophiilee keenya maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleensaaf gara soraattaa deebina.
Caaccab fooqii jimaata dabarte Nairobii jiddee ta'an jala ardhallee nama tokko jira fuudhane fooqii gaafas jiddi suniin nama 20 caalaatti dhume Nairobiin akkitti gaafatamaan hojii nama warra hojii lubbuu baraarsu Pius Maasii jedhetti haati warra tokko guyyaa torbaan dubatti caaccab kana jala argantuniin akkuma mammaramtee jirti taatullee namii isi gargaaru dhufe jennaan itti dubbachuu dandeette taatullee chochoo hin dandeenye guyyaa dheengaddaallee daa'imni xiqqa tokko caaccab san jala fuudhan hagammaatti nama 135 balaa kana kanirra hambisan achuma Nairobii keessa jechuun. Itoophiyaan har'a guyyaa ganna 75 Itoophiyaan alaabaa Xaaliyaanaa buuftee ta'a Itoophiyaa ulfinnaan itti ol baafattee ulfeessuutti jiran akka jech pirezidaantii Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Teshoometti guyyaan kun guyyaa jabaa alaabaan nyaabaa gad bu'eetiin kan Itoophiyaa ulfinnaan itti ol ba'ee guyyaa ulfinnaan kabajan fakkeenni dansaa akkana kan akka jechaa Dr. Mulaatuutti dhaloota dhufullee dabarsuu malan oduu tan mallaskaachuu amma nu erge namoota dubbisa.
Waggoota 75 dura gootonni Itoophiyaa waraana Xaaliyaan biyyattii weerara irratti injifannoo argatan yaadachuudhaaf gootonni biyyattii dhiironniif dubartoonni siidaa goototaa kan 4 kiiloo jirutti marsanii geerarsaaf dhaadannoo akkanaa dhageessisaa turan. Sirna kanarratti kan argaman pirezidaantiin Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee haasawa dhageessisaniin seenaa waraana Adwaatti deebi'anii yaadachuudhaan lammiiwwan Itoophiyaa waraansawwan lameen irratti iyyuu qabsoon geggeessaniif injifannoon galmeessisan ummatoota addunyaa bilisummaa jaallataniif kanneen cunqursaa jala jiraniif fakkeenya gaarii ta'uu akka danda'an hubachiisan. Keessumaa ayyaannarraa lammiiwwan Itoophiyaa maraaf hiika akkamii akka qabuunnaa ibsan akkana jedhan pirezidaanti Mulaatuun.
ፋሽስት ጣሊያ ባዶዋ ጦርነት የተካናነበችን ሽንፈት ቂም በቀል ለመወጣት ከ40 አመታት ዝግጅት በኋላ ሀገራችን
ጣሊያኒ ፋሽስቲቺ እግሎል አድዋ ረት መዋይመ ገና ፍርተማ አንዱበት ሃሎ ባውፊ አመለ ቢይቴን ሎሉፍዱፈ ቢይቴና ፊ ፋሽስቲቺ ገንሸኒ ፊ ሐልካኒፍ ጉያ ወሎለኒ ቢይቴንደ ጀበሲቴ ኡፍራዶርት akkuma suniin haga gaafasiiti ammallee haga ganna 75 alaabaa nyaabaa buusaniitiin alaabaa biyyiteenna ol ba'e agardhaallee guyyaa kan akka guyyaa ulfinnaatti kabajachuu jirra.
Pirezidaantichi Itoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashoomee itti fufuudhaanis wallaansoon gootonni kun ka biyyattii dhalootarraa dhalootatti dabarse akaakoof abbootiin keenya meeshaalee ammayyaa kan waraanni Xaaliyaanii yeroo sana hidhatee nutti bobba'utu sanaaf hin jilbeeffatin murannoon lolli geggeessan biyyattii dabarsanii dhalootatti kennuu qofatu hin taane uummatoonni addunyaa kan irraa baratan warreen cunqursaa jala jiran ofirraa lola sana ittisuudhaaf kan itti honnatanii akka fakkeenyaatti ilaalan jechuun ni danda'amaa jedhani jiran. Duratan walda goto tatiopia obbo Daniel Jote Masfin ittifufuna asawad agesisanin kapson goto nitiopia barota sana geggesanif injifannu nisan galmesisan talon naram furate ittifufudan biyatti misoman jabesu kabajerani jiru. Yaadan nolen injifannu le durikun akka talotan hareffamanif akka imbannetti akka kabamanille hubachisani jiru.
Milishoti Islamumma Syria of Iraq kesa akkan hadantani ISIS jechu akka basasi warani United States tok jedutti ammantana Somalia kesa tumne jabe fachu jiran humnetana akko du arganneti hori forana len jabe fachu majiran Abdi Hassan Hussein directori basasa daba United States hori inkar kartu ka Puntland jiru pi ajedani akkinne jedetti ISIS gaf ganne dabre Somalia kesa dufani aga nama didama aksodomat ammammo humne jabe fatani dibitokko agribitokko shantamatahan odundubati deben Akbul Choti Congo Democratic Jeraniti Namisiasa Mormitu Bisani Kesijir Moise Katumbi Namabi Alati Bitateti Naman Fichisisu Jira Chuf Dibachusa Korachujiran Namiba Lesa Tanan Himatam Kunin Duri Motumma Biya DRC Congo Democratic Jechu Walini Wedjachature Egea Mogar Garbahan Ministeri Aka Congo Alex Tawembe Mawamba Motumma Nisani Namikunin Hujitana Ujachusa Ragak Dan Sakaba Tamman tan jaka sujir tan turradon VOA saganta fano romot. American filanno president tumma jirti amnam sadit waltaf demokratot kesa namlama republican kesa ammo duresichi America bekaman kan ka hori billion heddu qabachu bekamu Donald Trump fitam arcasu marcase kam kesa bayet innama ittanetin filam qopefachu jira. Inne kun innamis walin dorgom qopefachu na dorgamadun tatinu nam ittana presidenti isa tayetin is walin dorgom qopefachu jira. Trump fakki jedetti kore ya yabanitin nama isa taw filachuf de mujra jechun dubbat. Britain walda Europa ke sabawuf dibachun biyi heddu ya addesu jira. Akumumme ministera Japan Shinzo Abe jedetti Britain walda biyot Europa ke sabahun ak Japan biyisun walin investmenti hino jannetolj. Ak jech abeti labbilen Japan kum tokko tahanitti nam kum dibbi tokko tif afurtam katarani. Biyisun keesat UK keesat tujjachu jiran dhaabbileen tunin waan Britain biyyoota walda Awurooppaatii fi walakka lafa jidduu waan taateef akka namni hedduun investimentii fi tiyaa'u jira isiin walda kan keessa baanaan ammoo akka jecha aabeetti tunin dhiba ta'uu dandeetti. Muummeen ministeer Turkii Ahmed Davutoğlu kor paartii isaanii taa'uufti irratti ammallee itti gaafatamaa paartii ta'ee dorgomuu hin fedhu jechuun diiduma baasee dubbate. Akkan jechuun ammoo hujii suufidee maa jechu ministeri kunin eegi itti gaafatamtoota paartii isaaniitiin wal argeen duubatti bulchiinsi jijjiiranchuu hujii ittaantu ta'uu malte hujii ittaantu namii kaa'ima fuudhu malee jechuun dubbate hujii irraa buufillee waan itti qophaa'anii waan itti saalfadhullee hin qabu jechuun dubbate ministeri kunin. United States fi Russia dabalee biyyootii hedduun akka siyaasaan Syria fal argachuu hojjachuu majjiran tokkummaan mootummootaalleen akka biyyiti tun araartaatu waan hedduun hojjachuu jira. Keessattu akka mootummaa fi jarii wal hadhuu jiru lola magaalaa Aleppo walirra dhaabu waan hedduun faluu jiran. Mootummaan Siiriyaa ammoo fali kunin hagum diqqaatullee taatu waraana walirra dhaabuun kunin ammallee diqqaatullee dura guyyaa dheereffachuu malee jechuun dubbachuu jiran. Siiriyaa keessatti nam kum dhibbe dhumate miliyoon hedduu baqateetiin biyya bahe mootummaa tokkummaa mootummootaalleen tanaaf fal'aa jira oduu namaaf qatanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Milishoonni Soomaaliyaa ISIS deeggaran baay'achaa dhufuu isaanii fi Yemen irraa gargaarsa maallaqaa kan argataa jiran ta'uu dhaabbanni tikaa mootummaa Soomaaliyaa keessa maaddeeffate tokko dubbataa jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa kutaa afaan Somaaliif kan ibsa kennan daayireektarri dhaabbata tika nagaa yookaan basaasaa Puntland keessa maaddeeffatee duraanii Abdii Hassan Hussein akka jedhanitti deeggartoonni ISIS Soomaaliyaa keessa damee qabaachuun isaanii kan beekame bara dabre baatii onkoloolessaa keessa ture. Yeroo sana gara namoota 20 aga 30 akka ta'an dubbataa jiru hoogganaan basaasaa Puntland keessa maaddeeffate kun. Eega sana asitti bakka leenjii itti geggeeffatan dhaabbatanii loltoota baay'ifachaa jiru jedhanii jiru. Amma baay'inni loltoota garee sana 100-150 akka ga'anillee dubbatanii jiru. Loltoonni marsaa duraatti leenjiidhaa eebbifaman meeshaa waraanaa argachuu isaaniillee dubbatu aangawaan basaasaa biyyattii kun. gabasa harun maruf erge tigist gammetu desa
abdi hasan hussein amma ugato kudura nama biratin bakabutti hogana dabata basastu puntland ture hojisa guddanis milishota naginya biyetti sodachisan addan bafachu dafi karora shorkesto ta kana ittin dhan basu ture abdi nakajedutti isis dame somalia tibane mesha dadda biyitti tigalcha jira kanamales lenjistota mora warana sani sakattani fifi meshan warana dadda yamanira kara garbadima qarqara somalia jiota guran dala fi bitote sadar bankessa galera jed abdin ittigafataman dabata basastu puntland handurani kun video garen kun dihenya base wabi gode garen kun gargars dadda hammalaqa dabale asisirra fudatcha jirachu sani mirkane fedde rajede jarri kun kana darbani hawasa nanno sani sababa onge tirakacha jiru bishan ihissa jirachu sani sidubata abdi hasan motuman somalia dubbi kana tinne selalun isa sirri mitjede motumichas qeqa garen asis halella gudda gechisu dambekama finance sani solalte mallaqa gudda qaban somalia te halella kajal qabuda qopahanis labsaniru jede yero amma kana garen asis san somalia te ijarame kun moralenji gara albaritti banatanitti alaba sani dabbatani gargar saymanira argatanin humna sani cimsacha jiranis jedeera abdi hasan gare isis somalia tidda godacha jiru kana akkamitti mohun akkadanda amu gaibsu jara kana barbadesun ogana madigdama soddomata ani sosso ansanture amma karabaraniru hala nanno kanas baraniru bakka dokatan bakka bishan argatani fi wan hunda baraniru isan barbadesuda qabenya fi yero al shabab barbadesuda fudatametu barbaachisa basifi humna gudda gafata jeda karabratin waranni somalia moralenji de gartota isis han somale jiranifi hamilshota lamiwan biyabrata ani moqadisho ra kilometri ibafdigdama fakate jiru barbadesun sani bekamera dumarattis abdin motuman somalia fi qamni tokuma afrika al shabab fi isis mo hundanda anjede ilalcha dergaggonni biyetti qabanirat hojjetame wayas jeda dergaggonni qabenya gudda dagaru kara hintanirra ofama jirani kanafu ofis hawasa sanis huburra akabararaman ratto jetamu qaba jeda
Ameron galgale ke sa salamaf daqiqa 43 as Washington DC timo ware boda sa to ko daqiqa 43 tejira dagefato tegenya qopi tanu tcheu kenya dura walle tadele gemachu duri kanen sinafera ittin bohara ታደለ ገመቹ ወለፍ ጌረርስ ተከናፍ ጉዳን ገለቶም ሰደገፈቱ ተገኛ ከደጋጅል ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞቲ ጎዲና ወለገሊጣ ማጋላ ነጆኬ ሰት ሬቢቸ ፖሊሲ ራካንከይ ሉቡም በረታቶ ኮ ደብሩ ሳጅራቶኒ ዱበታጅሩ ያለነን ከረረት ጅራቶ ተከሳ አከስመስ አንጎቶ ሞቱማ ማጋለቲ ከሰ ጅረንዱ ቢስቴጅርቲ ጅራታ መሐመድ ሂካ ጀደመን አከነጀቹ አናለ ሰነብሰን
ቆርባን ሰዲ ቡድራ ፌደራል ተጋዝኒ መናበሩንታ ፕሪፓራቶሪ ገረኒ በረቶቶ ጉያቶኮ ገረቢቱ ትገለገሸኒ አንታሳንቺ ዘንጎደኒ እንበረቱ ሞንበረተኒ ትራፊክ አሚኑ ባፈቹን ደንዴሰኒ ረኒ በረቶቶ ረይባውለኒ እገበረቶቶ ረይበኒ ቦዲያ በረቶሪ ቶርባን ማመናበሩን ሳይነኔ ተወባሰናል ቆበቴ በረቶቶ መቃንሳኒ ሙኒታሊ ፈደሳ በራ ንትኩ ወጋሪ መርጋ አጋ ደጋጋንዳሌ ግሬኛ ማሙ ጋዲሳ ወጋሪ ይፋ ጻሊ ከንጀደማን ቀበኒ ሂደኒ ሰነራን ከንቀበ ጉያጋፋ ዲደሚ ሳትየቲሞ መናሙርቲቲ በለማ ቀብዱ ጀረኒ በረቶቶ ከና መናሙርቲ ኩንድረ አበቺ ታውሽኒ ሙርቲንቶ ኮንከነምኔ ያቶ ኮጉቱኛ ተወሶኛ ትኖለኒያቹ እታኑ ዳን ቢያጋ ፈዲደሚ ሰዲገልገላ ወራታ መቃንሳ ሳሙኤል ተክሌ አመንቴ ፈንጀደሙ ሱታል ገፋ በረቱዳ ገንደ ግዳ ማርያም ይፈነለተ ቢደዲ አያና ሰሬን ገዳ ፋሲካይቱ ገልገላ በረታን ኩኒ ዮተታ ጂኖሶኒ ደሙ ፖሊሲ ሴክተር በንቲያደታ ፈንጀደሙ ተኮ ገልገላ በረቶታ ከነ ፖሊሶት ነመሳዲን አሪያቱሬ በረቶኒ ነሚሳዲ አርፋይሮባን ወራታ ሳሙኤል ተክሌ አመንቴ ከናችን አፊ ወርታ ከነ ተመለ ዳኒ ገልገለ በርታን ቁጥ ቁስተቻ አልከን ታጂ ተገሊቲ ዮኒሳ ሆስፒታል ነጆቲ ሆሳንጌሰን ወርታ ከነ ኦቶኒ ለቆቶ ኮይመቹን ደንደይ ይገት ዮልበለጣማ ይሮ በሰነዱ ጉን ሳኪ አባቴቹ አማ ሙጣከን ማላን ተምታን ኩን ማና ማታ ይበረታ መኪና ሚጀረፈኒ ወራቱ ጀቹ ማለ ዱሊ አባ ፋደን ቀም ዱሊ ይሳኬሳ አምበረቶኒ አሲሳኒ ኖርቲጉ ሰንገርጋራን ኬሳ ተቆይ ተፈናል
እጆለ ወረመነ ሙርቲቲ ደፋማኒ ጀቱሱን ማልበለ ሰንጀዳሜ
ካናን ቡንዱራ ካኮምሳ ዲማ ሞርሚ ማስተር ፕላን ኢትዮል ቆበቴ አንካካሲ ዲሲኒ ካና እንገደ ዲዮ ካና ናኖዲ ላቲ በኪና ሩኩታሜራ ዲሲን ጀዳኒ አማፋከኛ በረታ ይትቁ ወጋሪ ካንጀዳም ዩሮ ሰደፋማኒ ዳቲ ዲያራ በረታን ኩን ነራን ቆበቴ በረቶኒ ኩኒ ኢሲን ካንካካሱ ኢሲን ዱባስ ኖባዬ ጀዳኒ በረቶቶ ከንዲናካ ኤልያስ ሞጎቱ ጃለታ ሳሙኤል ብራኑ መኮንን ወንድሙ ጠበሉ ፈቀዳው እንዳሳ መገርታ ጌተውን አዲሱ በረታ ለሚሳ በረታ ዮሴፍ አዱኛ ለዳሳ ታረቀኝ ከንጀደማን አማ ኤሰቡቴን ሳኒ እንጂኒ ሳምብራ በሲሳ የማኔ ገመዳ በሲሳ ሞይቦኑ ሉቃ በርሳ ዳዊት በይሳ በሲሳ ማቴዎስ ዋግጅራ በሲሳ አንጋሱ ተለሳፊ በሲሳ ወጋሪ ከንጀደሙ መንበር ሙሳ በርኩሜራ አባኒ ስበቶታ ከና አፍታን በረታ ዩኒቨርሲቲ ንጎደኒ ማነሂዳት ደበልሰኒ ከሳንጅረን ኢትዮቶ ኮሌጅ አርገቹ እንደንዴኝቹ ሶኮሌ ወንቲ ቤታ መንጅሩ አማ ማነዳና ነጆከ ሰንጅረን ሳንኩን ገራ ኦሊደር በንጀጣማ ማቲን ሳኒን ጋፈቱ ማቲ ታሪጆ ቁነምሲ እንደንዳኒ ደበለታ ኔሮዋ ማከን ረኮ ማከ ተጅረው ውያራ ከና ዋጅራ ፖሊቲቲ በረቶታ ቀበመኒ ግድር ፈመኒ ድራንከና ማቲን ሳኒ ድብሲ ሮሳነከን ሳፉማ ኢታኒ ነርጉ እንደንዴሰን ይደን አፋቲ ዴማ ጀረኒ በከ በከ ታኒ ኦፋ ፖሊቲ ከነይ ዴቦች ዳማቲን በረታ አማ ሃቲ በረታ ተቆ በከራ በቴው ትሽምቦ ሱዳካኒ መደርብቲ አርጉን ደንዴስ ወሳይ ዴቢ መሌና እንደረነቴ አገ አማ ነናማት የምንተፈታጅሩ አመደገልገላ መና ናኖ ሚሽኒዳ መናማዲ የምንተፈታኒ በከኛ ፍሳ ገመቱ ከንጀደሙ ይፋ መና ደበኒ አባታ ወገመቹ ቀበኒ መሌዳ ትገሰኒ
ይመና ዲያቴ ሬቢቸ ፖሊሲ ዋንጀዱ ጀቸዋ ጅረ ፖሊሲ መጋላና ጆኬሳ ቆራታ የካ ከታን ኢንስፔክተር ታምሩ ብልብል አርከሳኒ ረተርገኒ ዋይዱ ወበቀታ ሳሙኤል ተክሌ አመንቴ ጋ ፈደኒ አከጀድ
አቤት
ተሞልታን ኢንስፔክተር ታምሩ
ነጋውተሪ
ነጉማ
ገለታዋ
ጃለነን ጀዳማን ቢኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞራ
አቤት
ፖሊሲን ኢንስፔክተር በንቲ ያደታ ጀዳማን ፋጆል ያሪያቱራኒ ቦዳ በረታ ሳሙኤል ተክሌ አመንቴ ከንጀዳሙ አከማለሬ ባኒ ቦዳ ሆስፒታል አገ ኤዱ ኤናንጀሩ
አደጃለነኒ ናጆራ ዲጂራ ቢራማ
Haalli kun magaalaa Najjoo keessatti ta'e waan jedhameef itti aanaa bulchaa magaalaa Najjoo obbo Akiliiluu Mangistuu bilbila harkaa qaban irratti barataa kana maal tajjeese jedhee gaafadheera.
Yoom?
Gaafa faasikaa.
Abaa lakkibbaa waan akkasii waan beeknu qabu namni jechuun jiru.
Poolisii ari'aa turee reebaa turee booda hospitaala ga'ee du'ee jedhu.
Dogoggora guddaadha kun wanta Najjoo keessatti wanta akkasii hin taane.
Gidduu kana namni hunduune?
Nam tokko hunduune.
Ijoolleen barattoonni hidhaa keessa jiran hin jiranii?
Isa waan hin beekun qaban.
Itti fufees bulchaa magaalaa Najjoo obbo Biraanuu Caalii Yaalii yeroo dheeraa booda bilbila harka isaanii irratti argadheera waan jiru akka jechuun ibsan.
Namni du'e jira garuu sababa reebichaa jirni immoo wal qabate miti. Reebichi amma magaalaa keessatti gaggeeffamaa jirus hin jiru. Maqaa isaa yaadadhu nama du'e sana garuu du'eeraa garuu reebichaa miti namichi. Hospitaala Najjoo irratti mirmaraaf deemee jira erga du'eeti isaarraa qulqulleeffachuu hin dandeessa malee reebichaa deemee.
Barataadha moo nama guddaadha moo nama akkamii?
Ijoollee umurii dargaggummaa keessa jirudha.
Kutaa sagal baraanaan jedhani?
Magaalaa keessa nama jiraatu ta'uusaati kan hubannee jiru malee reebichaan kan deemeeti.
Mucaa hiyyeessa konkolaataa faa miiccee jiraatudha jedhu warri dubbate.
Sirriidhuma.
Kan jedhani poolisiin gareebee booda mucaan. Baay'ee dhukkubnaan geessanii halkanuma sana du'ee boorumtaasaa awwaalame jedhu. Poolisii nama inspektar bantii yaadataa jedhaman beektuus hin beekne.
Naan beeka garuu poolisii keenya inni poolisii reebee ajjeeseedhaan olola sobaati. Sobanii namooti ololatti uummata jeequuf jedhanii yaada kana durumaan qabatanii deemanii namni poolisiijjiin yookiin qaama nageenyaajjiin akka inni walitti bu'uuf kana yaadanii kan hojjetanii hin jiru namoonni tokko tokko. Malee kanaan kan du'e miti garuu nunillee odeeffannoo hin qabna maaliin du'e kan jedhu hospitaala irraa odeeffannoo nuyi arganneen rakkoo dhuunfaadha kan jedhu dooktariin ilaalee lafa kaa'ee jira kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabna garuu qaamaan bira keenya hin gaafanne.
Dooktaroonni dhukkuba dhuunfaan du'e jedhu?
Dhimma dhuunfaadhaaniiti dhimma ayyaana waggaajjii wal qabate kanaan du'e malee reebicha akka hin taanedha kan.
Jechuun ayyaana wajjii wal qabate jechuun?
Dhimmoota nyaataaf dhugaatii wajjii wal qabatanii fi. Tarii garmalee dhuguu akka ta'e fa'aadha kan ibsamee dhimma onnee ijji wal qabateedha kan ibsamee jiru jechuudha odeeffannoo nuyi argan.
Barattoonni akka jedhanitti dhiiga balaqqamaa turee jedhu.
Rakkoo kanarraan kan wal qabee malee kan poolisiin reebee ajjeessanitti poolisiinis tarkaanfii akkasii fudhachaa hin jiru amma magaalli keessi nagaadha wanta ta'eef poolisiin amma barataa jiru walitti bu'iinsa qabus hin jiru manneen barnootaa keenya karaa nagaa barachaa jiru jechuudha.
Kan biraa kan isaan jedhan barattoonni ammayyuu hidhamanii mana murtii duratti hin dhiyaannee jiru barsiisonnis jedhu.
Kan hidhaman namoota rakkoo adda addaa tarii jeequmsa keessatti kan poolisiin dhagaa adda addaan irratti qindeeffatee qabu hin jiraata. Jiraata magaalaa barsiisaas ta'uu hin danda'a. Akkamaan dhimmoota haala biyyaa keessatti rakkoo qabu poolisiin to'annaa jala kan jiru kan mana murtiitti dhiyaatee jiru jira kun immoo barataa duwwaa miti. Kun olaantummaa seeraa kabachiisu keessatti jechuudha malee. Halluma jedhee nama manneen barnootaa keessaa qabee yookaan magaalaa keessaa qabee kan. Nama to'atullee miti poolisiin keenya jechuudha. Biyyi kun biyya olaantummaan seeraa keessatti kabajamee jiruu fi seeraa fi seera mataasaa danda'e kan qabu malee akkaataatti namoonni tokko tokko hubannoo malee haasa'an yookaan immoo gara tokkotti gototuudhaaf kan isaan haasa'anidha jechuu barbaadeen qulqulleeffachuu hin dandeessa jechuu barbaadeen.
Namoonni immoo fuudhamanii eessa akka bu'an dhibees immoo jiru jedhu.
Kan to'ataman rakkinaan yakka adda addaan waajjira poolisii kan jiran jiraatu maatiin achitti dubbisuuf mirga guutuun qabaata.
Garuu maatiin immoo iyyuu dubbisuu dhawwanii nyaata isaanii lafa kaa'aati deemaa jedhanii jedhu warra magaala Najjoo keessatti dhame.
Maatiin nama dubbisuu irratti rakkoon hin jiru asii. Firoonnis namoota adda addaa waajjira poolisii deemanii namoota to'annoo poolisii jala jiran dubbisuu irratti daangaa hin qabachuu barbaade. Nyaata wantoota garaagaraa dhiyeessuuf irratti rakkoon kanaa hin jiru.
Nyaata kaa'aati deemaa dubbisuun dandeessan jedhanii haadholiin faan akka bo'anidha kan dubbata warran dubbise.
Egaa sa'aatii qaba sa'aatiin itti poolisiin nama keessa sa'aatii hojii inni qabaatuu fi sa'aatii itti namni mana to'annoo jala jiru firri isaa dubbisuu danda'u sa'aatii qaba wanta ta'eef kanaa jiru qabachuu danda'a irraa kan hafe rakkoo mana to'annoo keessa jiru dubbisuu irratti rakkoo gara biraa hin qabu kunis walollumaa ofumaatti namooti ta'ee jedhanii ittiin namoota walitti buusuuf jedhaniif irraa kan hafe rakkoon kanaan jiru.
Namoonni naannoo sanaa ega hidhamanii booda iddoo biraa geeffaman lafa isaan bu'an kan dhabaman akka jiran dubbatu maaliif iddoo biraatti ergamu?
Namoni ga yero ya karawada ni kani manamurti olanati kani toala ma injiratu akazumat manamurti sadarka sadarka ambiya kani kisa jirani kan tirati ya tan injiratu dokanatis dene dubisufi mirga kaba nami kami yuwa chura dangang kabu rako kanan injiru
lafan buet abne kanjetani mojira jochu magala ala kangesaman
gafa chura wajira polisi wajira balanga nulembe na lafanamoni kunjirani Umben awan teh, nampak kan umben ni deh nura, wacu awan dandanis, deh ni tu bisurat, tari ummi sahut abirra kan, deh. Mani murti olana si bayi empaga tu abirra, aninan nolay dadara si deh malingra tu awan deh. Deh ni tu bisurat, terakuk kerabatan itu, nampak kami yuce berbadi.
Wajra polisi fi hospitalan najorra debi arga curaf, har ayahana awan teh cufata usa obbranu cali nafibsaniru, marafu kanen debi nakenan hunduma galate faccha. Bor kanin argat ujira tanan fudaddeen dhiyaadha haga sittu nagaatti an jaallanne gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenya amma immoo dhaamsaa gara keessan hin dhaqqaban keessaa haga tokko dhageenya kuno.
Haloo qopheessitoota VOA nageenyaa dursuu akkam jirtan fayyaa jirtuu hojiin keessan baay'ee gaarii. Oduu gara garaa funaantanii Oromiyaa keessaa fi bakka biraatiif gurra kennan gahuuf hedduu isin galatoomfanna. Baay'ee isin jaalanna akkuma jirtan cuffaa jenna. Haa ta'uutii malee rakkina naannoo keenyatti deemu walumaan argaa jirra. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hundaayyuu humna malee kan inni beeku hin jiru maqaa filmaataatii fi maqaa dimokiraasii akka katu malee filmaata sanillee humnumaan fudhataa ture namuu hin beeka addunyaaleen hin beektii beekamaatti callisti. Ammas kun hojii uummanni mirgi isaa gaafatu reebee humnatti fayyadama. Uummataaf karaa nagaatiin yoo karaa banee filmaataan deeme akka kufuun beeka. Mootummaan kun farra nagayaati. Farra nagayaa, farra misooma. Kanaaf nuteennee ilaalu mootummaa kanaas yaachi. Hiriira baanee horii wittuu dhangalaafnee humna kennaan deemne. Mootummaa Ameerikaas mootummaa kanarratti dhiibbaa akka godhu gaafachaa jirra. Garuu rakkina biyya keessa deemu osoo jiru ammaayyuu waa hedduurraa if qusatee ilaalaa jira mootummaan Ameerikaa. Mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo dararuu haa dhaabu biyyi tun gara biraatti deemaa jirti.
Du'ee afaan Oromoo Waaqayyoon umrii isiniif haa laatu isin haa jajjabeessu jechaa carraa keen isin waa'ee hiriira mormii master pilaanii Finfinnee irratti beeksisaa jirtan haalaa waan na gammachiise. Beeksisoota du'ee afaan Oromoo nageenyi kiyya kan kabajaa jaalalaa qilleensa irratti isin haa dhaqqabu isiniin jecha ilmaan Oromoodha hawaasni yeroo ammaa Oromiyaa keessatti Oromoo taatee Oromummaa kee if dubbachuu yakka waan ta'eef ilmaan Oromoodha sababii master pilaaniitiin wal qabatee mana hidhaa adda addaa huursoo dhiqdheessaa akkasumas ambosan kallattii guuramanii dararaa fi rakkoo addaarraa waan jiraniif jecha dhaamsa kiyya gurra hawaasa Oromootiin naagayaajee Abdullahi Shiishaa Baha Afrikaarraa galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen armaa olitti yaada isaanii nuuf ergan hedduu galatoonfannaa cimina sagantaa keenyaatiif hirmaannaan keessa qooda guddaa qabaataa nuuf bilbilaa nuuf barreessaa kanneen imeelii nu barreessuu feetaniif teessoon keenya horn@voanews.com lakkoofsi telefoona keenyaa utuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2022 5942 extensioniin 13 Facebook irrattis nuqunnamuun dagatiina nagaatti. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12440 12840 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.